music dot org. It's DJ Kush, FR on the beat.
Video ni machete kerandie binisi ya mumisozi. Skuru ni na esa, inapele la mundila. Jamiwa, uyesa na esa. Jamiwa. Sini una jaliso Shea yanga Shea yanga Shea yanga Shea yanga Simani baba nkalanga wafana wanga Simani baba nkalanga Makola banga Ambuye niliti Musa chinja umoyo wanga Uyesa na yesa bativi makanga Mulungu nipempa mchinja umoyo wanga
Ambuye nipempa
Nalema kuyembekeza sini una jariso Nalema kuyembekeza sini una jaliso Shea yanga Shea yanga Shea yanga Shea yanga
Get to the air.
It's DJ Kush, FR on the beat.
Ha!
Bad Kush Music Records.
Mr. Will. Mr. Fanny.